Tatizo langu mimi na we, hauna gamsi mamo. Safari ya kulia unenda kushoto, mtu atama ya pesa na vito. Nesema met you, ikawa no one like you, no one like you. Unadata unapagawa na mabongo fever, pombe ukilewa unagawa flavor. Ukajisa how, you used to be my best friend. Ura ni ene zangu na wacha weza nguu. Zina haraka ya kutafuta mwingine wakukulinganisha nae. Sita kufanya kiachana nawe, sikuzaliwa na wewe. Sangine na misutana ucheshi wako, nyuma ya speaker ile mitundo yako. Bora ni kwache upite kama upepo, au kama walimopita we. Makali utakayo nipa, wakaenda. Nasema kuu, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, 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 ngongo. Wakaenda. Ikiwa such is the leave ya kupenda, wakaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, wakaenda. Nasema kuu, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo. Nishazoea kulala na mpenzi kwa mkamda mwansi. Habini tishi tisha habini baba ishi eh. Wanakufa watu nazika tunasahau, wani nani uyendesha kili yangu. Hakuna ulichosahau kwangu, songezi sipunguzi, mikwako sio kitu. Sina haraka ya kutafuta mwingine wakukulinganisha nae. Sitakufanikia jana nawe, sikuzaliwa na wewe. Sina kinyongo sikudai figo, baby you better go. Sitafungua milango kibisha hodi. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Upite kama upepo, au kama walivyopita wenzako. Ikiwa such is the leave ya kupenda, wakaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, wakaenda. Nasema go, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo. Ngongo, ngongo. Wakaenda. Ikiwa such is the leave ya kupenda, wakaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, wakaenda. Nasema go, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo.